pote za doko bed. Ay, walai, alidinyua dem kwa stairs. Ay, walai, alingizanga Joe Forex. Ay, walai, nalichai wa Jonas Kang. Ay, walai, walai, walai. Ay, walai, walai, walai. Ay, walai, alidinyua dem kwa stairs. Ay, walai, nalichai wa Jonas Kang. Ay, walai, alijoka kwa flat ni Rema. Mtu she down whenever. Hizi tabia ni gani? Ngozi mtafta 3 December. Pesa mwanamke kati zed. Hey, haifanyangi kazi Kenya. Alinembesha nrushia ni kaombe rudisha back to sender. Hey. Vitu likuwa explicit. Zile mlifanya lu Kenya. Mtu likuwa anga business. Holy dhani ni benda. Bet kwa simu ndege kaenda. Mbili ni mingi boy alitekwa. Sa yo story naenda ni vile mse alitenda. Hey. Alipoteza do kwa bed. Hey. Walai. Alidinyua dem kwa stairs. Hey. Walai, alingizanga Joe Forex. Ay, walai, nalichai wa Jonas Kang. Ay, walai, walai, walai. Ay, walai, walai, walai. Ay, walai, alidini wa dem kwa stairs. Ay, walai, nalichai wa Jonas Kang. Ay, walai, uliamka kasi peng. Ay, walai, na pori likuwa nga na dent. Ay, walai, na ilikuwa ni BNB. Ay, walai, uliamka solo kwa bed. Ey, walai. Mambo ni mingi, chunge yo drink usiwekwe mchele. Mali ni mingi, baji chunge jona yo tembe. Vile na bigo na dhani yo kichwa joy na debe. Vile mze alizima na alipoteza do kwa bed. Ey, walai, alidinyua dem kwa stairs. Ey, walai, alingizanga Joe Forex. Ey, walai, nalichai wa Jonas Kang. Ey, walai, 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 walai. Ey, walai, 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 walai. Ey, walai, alidinyua dem kwa stairs. Ey, walai, nalichai wa Jonas Kang. Ey, walai, yeah.